intliziyo enxanelwe wena baba yomile umphefumlo wami yomile intliziyo yami ewelowo waziwayo ewelowo waziwayo
I'm near.